ya sukuruma ye yatonde bitonde byendaba era ne bitalabika naye mu byonna yatonda omuntu n'amuwana omuyinza okufuga n'okuzaala yali amakawo we gatandikira n'atuwana emikwano n'enganda bwe tuyambagana mu birema ne tuwona okweraliikirira tuwanika emikono tumwebaze fe tumwebaze erinnya lye ye yakuwa
katonda yayinza byonna
y'omutandisa era omutuukiriza
n'okukkiriza kwaffe
ye yatuwa okununulibwa
okuva eri mu kibi
okuyita musaayi gwa yesu
masiya mukama waffe
Siri okusuke myaka abina era ne bafuulibwa abaddu mu bufuzo bwa Falaawo bakowola Mukama Katonda waabwe yabawulira n'abanunula okuyita muddu we Musa bava mu nsi y'emisiri ne bagenda Kanani lw'omukono gw'amaanyi ogwa yabuwa yakuwa katonda waffe kulweli tonde byo nangi yatonda yateke njuba mubanga okutuwe bugu muno musana ebisolo nenyanje zamazi nituwafa kwewunya yakuwa
Come on.